baby momo unapata utamu mpaka kisogoni. My baby I know no.
Nimejikubali kuku ni mtoto toto.
Baby momo shika kiuno legeza mgongo. Nasemu nataka nini nikulete. Mapepo la tanga na bani nikupepe. Nasemu nataka nini nikulete. Wajoto la tanga na bani nikupepe. Alizidi kina mwezi unazama bali siwezi ona na maji alizidi kina mwezi unazama bali siwezi ona yako tabia ale lele baby nakupenda ale Heshimu wazazi, oh mazuri malezi, oh baby oh kwa mgangu sivunje nasi, kisa kuyajenga mapenzi. Usiweke makunyansi, nikikosa I'm sorry. Maji alizidi kina, mwenzi unazama, bali siwezi ona na maji alizidi kina, mwenzi unazama, bali siwezi ona.
Sana